Jeli wako juwa Anbano jire mama nyona mufikiri mba unitahua Mungu anivenze zaidi Tena taka juwa Ambanyanzo za moka kweli roho ndi wade yongi asuya Nisona pia dalili Uwamina wawe mpaka vishitwani Urindolo za zamani Vanira sikari siki Risilishe Kula tarirote madari mshindi Moni haho kama kini Dunia nita akhiru ade wawe Tipara mzuri kasi na mfano Usikini uko mota tajiri wanyanzo Timuta uwa jana leo na mbeso Tija ya mahabati touva mengo Roho yangu mahaba ya sikome wawe Roho yangu mtaha dunia lijue wawede Roho yangu tena mzuri wa uti adamu Roho yangu wawe Roho yangu Jua yo yanula Uzuri tube tabia zaone adabu na heshima Haho kavuka ya kiri Rangu wa venuha Nzozi ni angu ni sujo na dena wawe kavu si wangina Engi za nyanzo zaidi Jua wamina wawe mpaka vishitwani Urindolo za zamani Vanira sikari siki Risilishe Kula tarirote madari mshini Moni haho kama kini Dunia nita akhiru ade wawe Tipara mzuri kasi na mfano Usikini uko mota tajiri wanyanzo Tiuta uwa jana leo na meso Tijaya mahabati touva meso